Ashamble ula dem yed.
Bamu twala.
DNS.
Bamu twala.
Nandolo.
Bamu twala.
Wafuka na chisati wa kusimuza.